leo hii nikupate kuruka, leo hii nikupate, leo hii nikupate kuruka, leo hii nikupate, like bomb kuruka chizika venye hama demo anatisha, like bomb kuruka ikisha venye hizi chupa tumeshikisha, like
jacky kwenye glass wataongeza machupa, sikukaa hii mujisikia mavumba, kila siku unalia unarumba, kameno bado iko munja mifupa, kauna manye mbresh achukucha, kiona msupa tupa luga, toto kikutoka amezea buda, ni venye amepata msea mechanga muka, toto geto kali roundi so meruka ukuta, so tupati kuruka jituneza mkia nyali ya makupa, juma paro wakishtuka, ni mapilo walipanga ndani ya shuka, aise kutanuka, nimeramba do yote ya duka,
leo hii ni kupati kuruka, leo hii ni kupati, leo hii ni kupati kuruka, leo hii ni kupati,
like bomb, kuta chizika, venye hama demo anatisha, like bomb, kuta ikisha, venye hizi chupa tumeshikisha, like bomb,
lo kumeshona, paka majona, niajule kwa kona, kamera zi hiyo story ya mekana, venye kuna bamba na kuna watoto na swaga bala, kila design, wakot pant mini bikini, looking so hot from the flash ya tuwezi ya mini, kushoto kulia venye ni mola shikilia, toto na wetishia, kanunga kanitingishia, lo tunachafua, hawa super jo, lazima utawa shikilia, hizo mashati jo, lazima mtazifua, hizo mahaga jo, lazima mtazitingishia, hizo mashati jo, lazima mtazifua, hizo mahaga jo, lazima mtazifua, zitingisha yeah,
leo hii leo hii ni kupati kuruka, leo hii ni kupati, leo hii ni kupati kuruka, leo hii ni kupati,
like bomb kuta chizika venye hama demo anatisha, like bomb kuta ikisha venye hizi chupa tumeshikisha, like bomb
hakuna kujiweka mambo yuka, speakers na raruka ni kuruka kubanjuka paka mangware mambo are mambo are ni kupare wasipakada machipakada ni kupare
paparazzi tabidi umochubua, leo ni noma si unajua, leo kichanga kitenga kitumbua, kuna katoto kamaanza nisumbua, nika socialite si unajua, kameni kamia tuki machua, na kuni guzisha vitu ile kishua, ile kifua plus manyu ndo itafanya ni meipiga uwa,
leo hii leo hii ni kupati kuruka, leo hii ni kupati, leo hii ni kupati kuruka, leo hii ni kupati,
like bomb kuta chizika venye hama demo anatisha, like bomb kuta ikisha venye hizi chupa tumeshikisha, like bomb
yeah, Mombasa ni tena si unajua.